Westside Music Lock.net.
Nagandilola nila gwitse nipunzire Ndatala pati mami mundi malize Vama lavu sinima zipata malire Mpima usinima upata pata uchire Kuma chikati jindilize jikondi Kuzilangiza gano kumaliza Kuma besi ni maimvavo kapo ndine gonti Ni makala momo olo zitele misonzi Deina nzaikula Didabeza gadua kasaizi kama chua Kata umata pula mpima oswe gautua Mugu maga chula kutika nkazi kafula Ineshua
Umejimujima na kupasa upanye Cinema la pira is a mendage.
What they are
gay? He loves me to pass all on him. Cinema la pira is a biriva. What
they are gay?
Cause you murung.
Ukazani see you love again Nili na chi confidence ni evidence na where you can be replaced
I swear Ukazani see you love again Nili na chi confidence ni evidence na where you can be replaced
Oh yo mutima na kupasa upanye ake Sili malapira niza umenda ake Hii love ni kupasa olo ni inde Marapina, Miza Biriva again.
One day again.
Konzi Murungu.
Downloaded from WestsideMusicBlog.net.